Here's another one.
Kile kile nachotaka, kama ni kweli na kopa unachopenda. Ona na na na
chaka, 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 chaka.
Moyo bas, nitoe wasi was. So najua man kwa biz na mitikas. Tukipata muda dagonga tumba glass. Hii ndo nafas, tufunge syllabus. Na kupatia kila kitu napenda. Hakuna story, wala kalenda. Wenzako nisha pita nikawatenda. Ila po kwako tuno sina agenda. Sifikiri mara mbili kuhusu paper. Cheki manzo zako wanavyojirate. Me so handsome, ila ni creator. Nikijisikia naonga na saper.
Shazunguka sana ila nataka wife. Mizi na iana kama utakuwa right. Tuche kuzungushana, fanya kusummarize. Na kukona chotaka, you're so nice.
Nipe kile na chotaka, kama ni kweli na kupa unachopenda. Oh na 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 na.
Chaka, chaka, chaka. Chaka, chaka, chaka.
Hata rafiki zako wananisaka. Wanakono na boldies na vokupa bata. Mandinga, makari, mikasa, sukasa. Mikasi kwa mbali, atoki mtu kwa mkapa. Miaka liopita likuwa sishkiki. Unye mwezi mwingi kubadilisha mabinti. Squeeze weekend studio na pigia mabiti. Si unajua tena mziki na mziki.
Shazunguka sana ila nataka wife. Misi na iana kama otokuwa right. Troche kuzungushana, fanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Nachotaka kama ni kweli na kupa unachopenda. Oh na 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 na.
Darling.
Yeah.
Tuma kwa namba hii.
Ladies and gentlemen. Kwa hiyo unacheza wewe.
Shazunguka sana ila nataka wife. Misi na iana kama utakuwa right. Troche kuzungushana, fanya kusummarize. Nakupa nachotaka, you're so nice.
Nipe kile nachotaka, kama ni kweli nakupa nachopenda.
Take five now.